Biennal
kebe kabaruji biennal iwrandi motti gila e finata waji mudum fay bornaaki mudum
kettine kabaruji biennal do studio tamani halaji malifu
kira be hedibe jamwali moda e goni bete alkamisar jeegon lewru julie hitande 2023 yamde jena yotte ke miden tawa hande en motti suudu baba leedi hande kombogel Ousmane Niall Boulle kabaruji do nuuji rewonen to bogi jande to taggal yambere kertane gadane le hitande 2017 yam binal artistique e kilderal mali fuude yambere de fuddan hande do motti do do sisil mali fu yo tariki goto leedi ngotiri battane goto région ngaji sappo e jenay di fu e district Bamako ngari hawrude e de yambere fina tawa ku yam binal artistique e culturel ana takite sanne le ngalure motinde yambere 2023 biennal ngal wana janjere tan ciagalla kabaru fina tawa jod halaji kewdi ngatte le ngo hejo wedi woni sembe kabawji di beta ko bismillah modon hedaade studio tamani yambere fina tawa noddirtende binal artistique et culturel fuddan alkamisar handen jeegon lewru julie ndudo mottido yambere udditingol golle mudon wadan yeso horejo leydi meden colonel Assimi Goita region ngaji mali di fu kawri ende e yewtere fina tawa e genesi tiagal donna no kacagal don holtinde wide dubi kewdi ko din darino fuddditingol gal binal ana awodani gikke himbe motti o region mo deere wala le mudon sanne fabidure den en Umar Waygallo
tiagal hitande 2010 ko dum wadno nokko noddirte sigaso kanye 2017 Bamako wattu juno biennal an wonde wadde do mutti do reso ngay sappo e jena gondle leedi mali ndi furu kanye ngallure Bamako de anale ngallure de nyaalawma hande no noddabe kanye iwrube le tatteji fu leedi meedin di jotti le nokko o noddabe kanye iwrube le tatteji leedi meedin di furdo jottiki e nokko o idon wonde wadde wakkandi tidalaji gondde matede leedi meedin di kona yiri bangal wayde de naago feba
nde yambere binala fuddana le ngal lure noddirtende la venise malienne o nokkumo le wakati boydo mo jogiti dalaji bangala kura ministre kumini do fina tawa waltini hakillaji wi de kenyan do kabaru modon e wi mako moder ngaji ngadama ko mibino kon ko timinta o tidalla falaba ando goli gindo ministre artisanat fina tawa fayotade o tilaji e tourisme notegi landi mahaman baba kunta kede ko wi do facitan Umar Waygallo
quatre groupes électrogène d'une capacité
mag moteur ngadama nokko gaddoji ko batto mega ngaji jeekom fedde edemde holiti wiide ido groupe ngay fu juddinte nyende alal parende yelan hokka kurangaji li nokko fu ko nayri bangal tagiro kurangaji wakkati fu dum timmi fiso bienangal timmi groupe ngay di motti do heddoto no ku ber wobbe ndari groupe ngay di bittan ko o groupe ngay yo motti ji
c'est un groupe à la population de Mopti
sakirabe ando wi de di kabaru codo mbadi do bembe ande do helame Facebook kanya compte Twitter nde yambere binal ana fawi do wa yewtereji gube jurde le e region ngaji di fu be himbe ana ambisima le ingalluje motti e sevare le cuudi l'école ka andon wi de tan won horebe de gube mbibe beltaki sanne no be bismirani Khalifa Goita yottake le cuudi l'école di andi ko hebeni ndo faccitango Alicis e Mamadou Samasiego
groupe scolaire Moulay Dambélé le lamu motti to woni bismin do kejabe kuchala e tawdeni ngarbe hawrde kawrtal mawgal pawingal e do fina tawa ngal be noddirta biennal Brahima Numuchie Dambélé o mo haltana mem hono be ngordi e le nokkuto be bisimatu
tam alal barande min nati le ngalurende den no wattu 23h fay goto tawega en bangali be fedde lan no be no mi kidiki le di do salngaji di laba o la ki maji njam ka wokka pro wala fay nyaw mi tiba ke nokkuto be ngata repetition wala mi metti sal
tawina kejabe duanza segu fayoto nara sudu le kol mo be noddi ta bukaru wele gam se vareto bisima e be gondi tinnetaade to ko be baawi fu yella seeda ko be kaani hebude le nokko o ko ka be keba dum nom holitiri wiide kanko lasina sangari ardi do kejaabe duansa
min gari ele chuchuka sen fogoto dulla wartela de na gudu ha wattu mo jottiga ene fayataaji 4h fajiri fede lan nobe kiniki min no haniri
kejaabe urbe le region gaaji gondi le leedi amendi fu ana yidi alhaal nokkulato be gatta to wayto do timmode biennal
le commune urbain moti illa alal bare kenyan ana taykite doga daraji de yewter al halaji mudun ana yele dande ji kewdi le gallure suudu babande ngendi ndi fu ni wori le ima daraji darani be dun nafa yottale e jamarde do lanidaaji gal binal fatiya tara yottike le moti yilade dartude hono dum wori andi ko hebene do faccitango mamadou samasiku e blandine kasonge
yu kuyam worande moti ko be hobbe yaklo mabbe landinal gal do kartal binal na hulita hetogul jam
dum unde mojune faiso hadi e warigol hobbe mofti dum e welta e wada kuyal le nyaalo mo gadde faiso e yata lumo ada handi lindi fanditi so ana sidi nyambereji ana wodi jama ana heewi so wana dum tawan homo fu
ya waraji hakunde dedede kanye bernde ngalurende na tayke yimbe le hebe holti wide dum do na nafasane kabar transport o be di wide ngal do kartal hani jati nawtrede bangal mudu
so client e won kebe amen beydi tu so ngongo o modun yardata ana mojini
mista wide ngal do kartal biennal alkamsare hande fuddata
mali yotari ki goto leydi gotiri battane gote do wono sislingal biennal goddugal wadde do mutti do hika fedde humninde golle ci mudon holiti wede o sisli ana fawi do ko wodi leydi meden di yiwde jeddi yaade sappo e jeego lewru juliendu dunke ande bangal fina tawa gadanna jondeji jeddi hollitinde ko ne hakkilaji mubben fabidure den fam keden umar waygalo
gal do kawrital nogay totobal biennal wana jimi e bumi tan yimbe al andam e kabar fina tawali adnar du fungaran hawurtindille o do nokku don tiagal di kanya ko nande mudun yogay halaji kaltidi fina tawa humo fu anda hore mudun yimbe be fudu natindira lilidi malindi tiagal mudu be ngaran subar sisilu goddo kasen no fina tawa hani tugirede yella jam e tejere an hewte lilidi di halaji kewdi ngaran hadel de hen dum fudu yowotodo e fina tawa yella jam e tejere an hewte le nokko tiagal mudube memandu ko nayri bangal rewbe ko woni darne mudun le ngundam kanye fina tawa region mopti oddu hono titallaji ko nayri bangal basiji hani hebinirede jogala ko nayri bangal witta witta sukabe dudum waran halidi le hen kutteji ko tongi do mudun
golleji binangalla fuddan handen alkamisaje gon leur julien dou le stade de Baraima Boko Moti colonel Asimi Goita horejo lamu hakkundejo o ardina golleji mudon go heejo yewtereji kewdi goni ley mudon faabe jereden faamu do ko hani wadde handen kedden Umar Waygalo
golleji di fuddan wakkal sappo didi yamde kanko colonel Asimi Goita o yottode le stade Baraima Boko le den no dirtene taykiri wakkati sappo jo yamde so mo tiliki jotudi yimbe be den yonde mali yimete tiagal mudu yimbe le hewbe ngaran bamde hala fa yotto yo nyama kalen wombe le nokko kanye amiri en e mer gondu le nokko kanye tiddinira do galdo kawrital mo no dirta pare yimbe le Burkina Faso du ngaran tawe e maji tobbe bomi ko yadata e sisili cuubaado wodo tawete le hen e jelno yimbe no dirta Abibu Dambeli du waran golla golle mudun do noddango ministre kumido kabar fina tawa kanko colonel Asimi Goita kanko warta uttinde galdo biennal mopti 2023
sakirabe do kadde de kabaru jidi beta ko andon yi kabaru fu no ngal journal e kabaru jidi mi ndokoton fu do ba hebude do application studio tamani mo bawdon hebude do play store wassalam
yude jeego yaade sappo e jeego juillet hitane 2023 kede kabaruji biennal iwde mopti do studio tamani
sisili ngaldo biennal woni leydi mali tarki goto leydi gotiri podoje gote
studio tamani ana martina on kupangal kawri tal fina tawame e do mu on tawan hen jantoreji landi joda halaji do studio tamani
halaji mali fu
binangal fuddanale wattumo rafindena go wodi no dun hawri do fuddode dungu na holitindo wiide ko lati fu direction regionale culture moti waltini hakilaji wiide dabereji fu piyama fa ayamberende janja aywi adama traore directeur regional culture moti ngal binal wadan fa jam dartele leydi medendi kede ko wi hamsidou toure do faccitango Umar Waygalo
Les gens sont très heureux d'accueillir cette biennale parce que ça fait vraiment très longtemps.
Yimbe muccibe an belti sanne e silminde de do yambere no dirtende biennale dum wadi duubi dum hebaka wadde yoma wattu de jamarnde fu hawritita fa holliton goto mbako lidindi mide belti sanne golle o ila wakandi dum timmuno hitan 2010 nokko no dirtede sigaso lamu ko wodno on do wattu bi 2012 mutti han silminde de do yambere ka tidalay di ngadi le lidindi dum hebay wadete hitan kande ko hewi waran weltade le hen sabide gede de fu ko cenama hore kubede de iwri le reso ngaji di fur fami jowto yella hono jati gakku lobbo hani wadirde le nokko o himbe be do keba ko dartata ko ko wonno hakkilantaako bienal yo bibbe rewbe leedindi kanyo bibbe worbe leedindi fu kawrita natira damal goto jeltira damal goto homo fuddo anda fina tawa goddo leedi malindi lato leedi wotirdi wana ficcetendi himbe be be iwri le region kidalo kanyo fa yottio e kedde reso ngaji darnaaji kessi wattu joni o reso ngay sappo e jenaay di fu kanyen gallure pomokonde an gondi hawrtindi le gallure mottinde dum welan sanne yimbe be fuddu kawri tan ko anni wattede hen wiya ido buri milliard goto cefa sed won ko min gattaino le hen jaati ko anni beedade galmo saddaaji tiidallaaji ko dum wondim e martude wattu joni o dum hawri e wakkati dungu dungu o naati nokkule de do an wondi e matede ko nayri bangal kammo ciagal mudu do tiidallaaji wayde de na gon wonde matel le nokkule de ka lamu ko ban gonte wadde imadraji jamma e nyalo be luko nokkule de
je me compte pas qu'on peut pas avoir les forces de sécurité.